times you make my head a bun. Too long, moyo, cause kipenda ro. Mina kupenda mwenzio, usinirushe ro. Ujana wangu, baby, takula nawe. Uzee wangu, lo, takafuna nawe. Harufu nzuri, tunukie wote, yeah. Mashallah.
Te amo tanto, yo te amo.